kakasizo moyo Tiona ya mkufu Isana vivene mkuwana Kuna kuwenga kutenda Kuba mkulombo chivulombo Zinga chichinzi singa Na kusindikire palu wane mkuzo Sano chukire Kusera vyeyo mmasu Kwache wachamu mani Kale mbuza buzidwe mbe Na chuta chukira katichi
I'm not afraid to die. www.mp3ugandanmusic.com.